you're special for me. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Macho yake tumi roju amepanda juu toru, kachoka bajaji kwenda kwa miguu, nitampeleka shoru, frati tumbo nyuma kichuu, nie atani huwa udhu, sa kwa nini asipende makuu, kwanza hatozi ushuru. Kama pesa sabuni ya roho, basi yeye ndo roho yangu, wenyama mbichi mikipenda roho, oh, nichune mimi mwandani wangu, nakukunda, nakukunda chane, kwako breki nimetulia, ah. Nichune mpaka uhakikishe nimefulia, ah. Anything for you, iwe kwa panga mitutu, I do, I do. Everything for you, ooh. Anything for you, chochote I can do, I do, I do. Everything for you. Siana vikezo vya kuhongwa,
wanini asiyumwe.
Siana vikezo vya kudumiwa, vya kuchambwa,
kwa nini usichambwe?
Na wesi una vigezo vya kupigwa,
kwa nini usipigwe?
Utamu wangulo papa, papa, somi maji popwa, popwa. Kinyuri nyuri nyurika, ha? Kipalango lina daka, daka, na mendo striker, striker. Muda mwengine ni kocha, nipo site na mjengi ya shemeji, yote kumfurahisha my baby. Asichita, anibebe kabeji, anipe chuku chukula kienyeji. Najidai, nikiwa na yeye napata furaha, niporadhi, hata shibe yeye nishinde na njaa. Miwarahi, kumuanga yeye sikati tamaa, kumteka, lata nizikwe mie, la sivyo bala. Anything for you, iwe kwa panga mitu, I can do, I do, I do. Everything for you. Siana vigezo vya kuhongwa,
kwa nini asiyumwe?
Siana vigezo vya kudumiwa,